Breezy music,
the real Kabas.
Oh, Uganda, no, the Mario.
At this a legend production.
Rally Roman, there when I could have a girl. Mini Kuminam Nana, I was in love with you. Now, the girl for the time with you. Now, in a suit was, woman in bus. Now, to the next to you. Kuasa, so can I kubula was over Uganda, Wally Bomba Kumatima. Now, the one you need a kufa. Kolinga chude kufaya ya Kolenye wache wa meka Nasiba kini za kukwe fasa Kole wachi malako Dewa kizango tewe wande kate Wanchi samu baby Dewa kizango tewe wande kate Olu chuko wanju wa feeling ya Kaka just beginning Wanchi samu baby Dewa kizango tewe wande kate Na kwa gala nganyo Na inga kuchanyo Ngane bono ngamba no Nyakugoma sonda ulago Wewa ngamba yeso mtima kwa fuka kwango Kubase na manjina vya kwana kwen kwanye na ngamba let me think Toka kwen ukiririza uu Mutima kwenge usanya uu Kwe kwengu dekobu kwini na kuwate mchiruka nchibi uu Kale wachima lako Ne wakiza ngote wewande kate Wanchisa Mina believe in a first sight loving. Me believe in a long time loving. Put in a dating put all the combat jolly. Bimenga mata gali call you baby. Nganda bonji mira kufa. Mwani gachi de kufa ya ya. Kale nye wache wa meka. Nasi baki nisa kukwe fasa. Kale wachi malako. Ne waki zango te wate kate. Wanchi samu baby. Ne waki zango te wate kate. Olu chuko wanju wa feeling.
Production.